Tuse tuse karabaraba wamwe lero simanyo babino bisoke ntya leka nsoke kwe bazamulwanirizi awamu nabo bonna bamukwatirako sebo dada we bale kulwana nnyo olikikirwana abazzukulu bannakana olwokugwa babayinja abanyunyunsi mazima Uganda babadde bagijjuza mu kuzaala nziga buziga sikulimba mazima buli mwaka azaala oluusi balongo abajja ababiri mu kusenga awantu emyaka kkumi gyokka nga bafuuse ekyalo ebyo ebibuga byonna ne babyefunza nga beesulira waggulu mu zaakalina fe bannyini nsi neetugoberwa mu byalo olwo nanyunyunta omuddugavu n'akamala ensawo agipima bwagiwa gigaviiviira ti ezisukka ekikumi akugamba mu nsanvu bw'okaayanako addamu najjoogo titamanyi kusoma ggwe nakubala tamanyi ngapima ttuufu nnyonnyo era nze etanyaga oba tayagala weetwale walala bw'omagaamaga ng'agulaly omu ng'okkiriza bambi ng'akunyaga bwasiisibwakuwa okukwebaza okulima akutonera kikwaso kyambunza laba omunyazi yennyini edduuka y'omu yagula ebirimwa mu mwanya akubbya ate n'odda mu dduuka olugoye lwasatu akula mulira kyenda beyi ya mwisho siringi si nsambu ayakumi bbanja sasula enkaaga twale olwakunyaga nga gwoza muyindi wange ebbanja ndekera bagi yamulemerawo buliirwe yekkutira ye bwasiisiwola ati yakuwa nnamba laba ekitalo omuyindi kondo abayindi be batulemesa okusoma akubba mu by'omuguza ne mu ebyo byakubuza fe abaddugavu fiizi gye ziva zirema naddala abalimi abasiiba mu nnimiro nga bo basoma nga bawangula diguri ku musimbi ba kitaabwe gwe banyaga emyaka nsanvu bukya baatunyunyunta tewali muyindi asaba muddu ku nguudo tewali muyindi akola bwa boyi manju
boyi yongeza piripiri n'amaagi
ng'olwomanya nti muddugavu yayitibwa bamasikini baddugavu be baliwo sebamiini we bali kuyamba nnyo dadamiini we bali kulwana nnyo mazima okumanya ng'omuyindi ajooga mwakkiriziganya otunde mu dduuka loole yeebwejja ng'ejjudde endibota naawe akulagira okupakula endibota takwatibwa nsonyi kukuyita mu dduuka oyo olebbiwa obwana bwe bwe bwafulumye mulabe ejjoogo ate bwe weekunya nagwe omusango nnyo olwo navuma ggwe wenna n'akusensebula
maaliya nyoko mbwankobe enkima gwagwa oba tasobola genda emalala gy'ali
laba ekitalo omuyindi ajooga dadamiini we bala otuyambye ennyo olwo naasosola omuddugavu n'akamala ng'eggirasi y'omunyani kwanywera n'amala kusanga ng'oginywesezza ajasa nevaawo mazima mmotoka abaalina lukunkumuli naye bulijjo batuleeka ku nguudo ate nazi kuno mu mirembe egiise ng'akayumba k'omunyani gyakyama kaliko etteeka munnange ekkakali ng'omuddugavu tofuluma gyafuluma ne bw'oba oyabika weekuniza n'onywera n'okira effumbe tomenya etteeka wabula omulimu gw'okuyonja gyafuluma gwe n'ovaayo mulabe ejjoogo leka mbuuza abange njagala okumanya booba naffe bafuluma nsiiti nanti kipawuda wabula ejjoogo nedda nedda ejjoogo libayinze ennyo obunyunyunsi n'enguzi kwe beesigamye amiini abirabye n'abisimbira ekkuuli aga amaduuka kaakati agabajjeeko era n'obusuubuzi nabwabutuddiza bajja kukola leebe yiyo baagimala bagende naffe bibuga tubyebakemu sebamiini we bale kulwana nnyo dadamiini we bale otuyambye ennyo kino ky'okoze tekikolwa mu kiitiizi bannayuganda musituke tumukwatireko